ɛnɛ yɛ homeda ɛno nti ɛnɛ ɛyɛ anigye da megyina sɛ anigye yi so ama wakɔ aba ɔdɔfoɔ ɛde aba adventist world radio ghana anidasoɔ nne ɛso ɛnɛ dwumadi a yɛahyehyɛ ama wo no ɛyɛ asafo akoma ɛnwom dɛɛdɛ ɛne berɛ yi mu nokɔ asɛm bɔmmɔden afrɛ w'adɔfoɔ nyinaa no moma mbɛtie bi
ɛnɛ yɛ memen da ɛnɛ yɛ da atumfoɔ nyankoropɔn no ankasa yoo wɔde akyɛ yɛn ma anya mu anigyeɛ mɛdɔfo pa baabi a wobiaa memmoakɔ aba yɛ dwumadi a yɛde berɛ wo yi yɛfrɛ no asafo akoma ɛyɛ bible nkyerɛkyerɛ a yɛde berɛ wo da biara da ɛda biara ne deɛ yɛde ba nawotwe biara mu ne deɛ yɛde ba bosome mmiɛnsa nyinaa mu deɛ daniel ho adesua ɛna yɛsua nawotwe yi deɛ a yɛde baeɛ no na ɔse firi gyata amena mu kɔ ɔbɔfoɔ amena mu ɛna ne berɛ nawotwe yi nyinaa na memmene yɛbɛka deɛ asua na nawotwe yi nyinaa abom kae sɛ adesua de berɛ nawotwe yi nyinaa gyina bible akenka asɛm yi so mpakyɛfoɔ pɛn ne paper na memmobɔ soma no atwerɛ to hɔ bia na ɛberɛ nti ɛntuma nkenkan no nyinaa wɔ ha wonya berɛ a na wakenkan adesua no nyina soɔ nyinaa ɛwɔ daniel ɛtire nsia daniel tire nsia no nyinaa na adesua no ɛnyina soɔ nyinaa wɔ wobɛtumi aka wei so aka ho samuel nwoma a ɛdi nkan tire du nwɔtwe nkyekyɛmu nsia kɔsi ɛnkono matthew ɛtire nsia nkyekyɛmu nsia asomafo sam ɛtire num nkyekyɛmu aduonu nson kɔsi aduasa mmienu mark ɛtire nsia nkyekyɛmu dunan kɔsi aduonu nkron ɛna afei hebrewfoɔ nwoma no tire du nson ɛtire du baako kyekyɛmu aduasa num kɔsi aduasa nwɔtwe na wɔtwe adesua no nyinaa nkae bɔsɛm no se ɛna abirɛmpɔn ne amantam ahemfo no hwehwɛɛ sɛ wobɛnya daniel ho asɛm bie ahenni no fam nanso wɔanya asɛm anaa bɔne biara daniel ɛtire nsia nkyekyɛmu nnan meden de kwakodua mene me nuanom ne ɛde adesua no ɛberɛ woɔ
yɛfrɛ me rebeka kofi
meden de ɔsɛ bɛmpa
moma yɛsi ntrase ne mompae na yɛmfa adesua no mmerɛ
yɛda wase yɛne gyapa ɛnɛ nso wode akyɛ yɛn bɛtu yɛmfo sɛ ɔbɛatan ne ne ma kristo din mu amen
amen na wotwe mu nyinaa maboa akyerɛkyerɛ yɛn na ma yɛahunu daniel berɛ a ɔhene dario bɛdi adeɛ a ɔfrɛ no ɔnahennie no mu bie no ɔhaw a ɔhyiaeɛ ne deɛ ne daniel kɔwieɛ pɛ sɛ mbisa tiawa sɛ frɛ a daniel dario frɛ daniel ɛbaa nahemman mu bie no ɛboae anaa amoa
ɛboa hwan anaasɛ hwan na
ɛbɛboa daniel
ɛboa ɔkwan biara so ɛboa deɛdi kae ɛboa ma onyankopɔn tumi ne nanimonyam daadi deɛ yɛsua daniel ho adeɛ no yɛnsua ne saa kwa ɛyɛ adesua ma yɛn
yɛnso
akyire yɛ sɛ ɛyɛ agyedifoɔ yi adesua no ka biribi sɛ ɔtae ho sue hu na daniel nyaeɛ no ɛyɛ nhwɛ sɛ ɔma onyankopɔn nkurɔfoɔ wɔ awie berɛ mu
te
biaa daniel faa mu no ɔhyia nnipa a ɔyɛ nibrefoɔ ahoɔyɛafoɔ yɛhyɛ mmara tia no ne ɛyɛ suahunu ma nyankopɔn nkurɔfoɔ wɔ awie berɛ mu so ate aseɛ asisɛm no nkyerɛ sɛ onyankopɔn nkurɔfoɔ bɛfa wɔn ho tɔtrɔtɔ wɔ sɔhwɛ ne amanehunu mu ɛsɛ sɛ ɔgyedi ne biara de hyɛ n'adwene mu medeɛ a ne hia me no no ɛnyɛ abasɛm no a yɛka ne saa kɛkɛ
no
sɛ wo so yɛ nyamesom ni no fa hyɛ w'adwene mu sɛ wo deɛ bi anyɛ gyata amena mu wo deɛ a wo so wona mu wo gyata amena no ɛne awo a wonya no wo gyata amena no ɛne sɛ bɔyhye ne mfrɛ woɔ no nneɛma
bebrebebrebe wonso gyata amena bɛkɔm yɛ adwuma sɛ yɛ
awadeɛ mu nsɛnsɛm sikasɛm yɛtu ne
deɛkekɛkaok ntiɛ sɛ ɔgyedi ne biara de hyɛ n'adwene mu sɛ wo nso wobɛhyia haw ɛwɔ amanneɛ mu ɔse nnipa bi yɛ aniberɛfoɔ ɛwɔ daniel amammuo mu ne nkurɔfoɔ bɛn a
sɛdeɛ na ɛgya sɛ yɛka no nnipa bi yɛ aniberɛfoɔ ɔse ɔhaw a wobɛhyia bɛtumi ayɛ sei bɛtumi ayɛ sei wowo deɛ no no daniel ne haw a ɔhyiaeɛ a ɔmo a na ɔne ɔmo yɛ adwuma menka ne saa ɛwɔ ɔhene no pɛn so sɛ wohu ɔmo faa ne ho anibereaa sɛ
ɔma no nom wɔahenni no
musaa
ɔmo na daniel ho yɛ wɔmo
anibereɛ ɛno ntimi no kyɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛbɔ ne ho pɔ bi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛno nti yɛnɛ nso yɛpɛn so no yɛa yɛmu no obi bɛtumi because ɛbia bebi a wowɔ no ɔno ɔnya koraa aba hɔ nom nti ɔbɛfa kwan bi so sɛ ɔbɛwowɔ w'ase
ayiwafirikwamana ɛpɔ bɛn bɛki de pɔ bi aba so sɛ na ne ho yɛ nibrɛ no mbɔ ne ho pɔ bi ɛpɔ bɛn ɛne mbɔ faa ne ho
ansa na mɛka pɔ no ɔse na daniel ho ni mfomsuo biara na mfomsuo biara ne dan
ne ho ni mfomsuo biara
bibie ni hɔ a na wɔn a wɔhwehwɛ no no bɛtumi ayɛ ɛde atia no
Omone ho ye omani bre no. Enti eye si kimpay. What time huna keke?
Na
bi no nya bo ne bia.
Enti ye busa se se me obi pemi a. Mhm. Dia no benya obejina so dia nya me. Wa wuni mi amini me di obi ani me die. Enu nti bibia ni wa ye bejina so dia nya no. Na emum ye ba ni nya me sum. Ene kwa fa so sum nya me no ye na dia dia. Na ho di benya no.
E hono na mo mo kan ya na e chire madwene no. Mhm. Se nti ye nya bi bia se se wo ye SD ni nti. Ye nya bi bia wo no ho se wo ye Kristo ni nti. Ye nya bi bia wo no ho se osum nya me ye nti. Eno akeke.
Na ne ye ye bit me nya sa bi. Se me pa kwa we ho ase me persister we ho ase mo.
Oh.
Ye nya he mfa no.
Ehwe na se bi na mi sha me mpabwa wo bantima bepo janhye wo ba bi na social for boys no se obawi open wa obe mo do ba kwa sori sa
so
wo do ba kwa sori sa
wa wa ba mbe
me me sa na me se ah wo matima hu se obawi dia se guys na wo janhye ho ni na try no ukona ko ko pena so ye kwa sori ye kwa ma sori de ye omo se wo ne kwa sori na kwa sori na kwa sori no me jo se ah obe me me ye nya papa bi aka fa ne ho na meme yo ba e die ne mi so benya ka
Daniel die no ehunu se ne mpae bon kwa wo ye mpae bofo dodo die enhye mra mfa ntia se mu bia mo mpae
simple
ai wo hia bibia bra wo hene ho sa enhye se we ya pobone e bofa
e bofa no ho ano
so atia se ampampan so tom
Daniel tom kwa mra meme sa die bi o nti enyam fom so e na Daniel ye nanka ontumi nye din smadua nafua edua sapa ye so bia mompae no nti enen ko mankwa sori a na ye tai
enei die ye ye bre su die e mre ye beka e benya bibia nyina so die aka ba Daniel no nim die waje na die nti na Yesu ya na otwim bi sa senke ye twere bible no fofra kawo ana me yedi bebem se Daniel kan se ma anya enye hwe a kenye ne se ya twere no bible mu a Yesu ye me pa cho wati ase aha enti ye no sa ne ma na ye de o ye de enye hwe obunsam kwan no no o masore ne de minyae we keke na me ye se wendi
bo sumi we nkoa nkore suku fees ya parenting mentu atutu so di
dua ya menwe ni se What is
it? So it's a Daniel.
And unti, additionally, say, na e yadi a e otaye.
Okay.
Ne kani shubai.
Ne kani shubu.
Ne nyade fofro. Enti na won to me e nyai. Ye kenya mesumu asaneti.
Okay.
As I said, ni ushubai. E diafra.
Okay. Enfa hone se de mra na oma shenu mudi. Siti biano. Na ujaya. Enye ye.
Sa. So what I say, nti onam ne mpae a na ommo no kokoa mu no da na di se ani di a wo ma onyankopon ya ade a edi kan ansa na wo hene ne ne mra no a aba no so abedi akire
beki mi shrohwe bo me kakra wo edi ye brɛ no kɔ wo mse adisuan mo kan bibum se Daniel ye bibi ogo biebie ne mpoma to ho na okobutuye no obo mpae ne sansa nkrofo eno anya hwehwe ne mu
anya hwehwe ne mu eda anya hwehwe ne mu eye ni didi a okura no na no wo dan ne di se emfa ho ne de ya sha to ho no eno ti adisuan ne mu bebi no o se o kai nso se ebia na se de anyame nam na ma kwan so je ne namfo no me wa bra o mu ama o mu ase ama o hunni no so wo hu
wo de omo de ne yense na ho e ma e boa no se didi
didi
de emfa ho
good said ye tie bia no ni yankopon no betimi aje
ka ye abra
na eda obi mpoma no na nye kwara ko ukọ apamdada ni mu a o se ye mra Solomon o se asofie no o se ye said ye kwan o mo mfa so emfa o mo ni nkyere mo mpa ye
okay
so wo hu enu ntino obi bia no mpoma de ni ni kyere bia ya dani dani de bia ra da
na o hwe e bo mo mpa ye no ah kwara ma ye sua de bi so firi o hene no anamo otu a otu ye wo sa hawa e bayi wa bom paye ya chino ya rene kotuja ta menem enso o yesi o hena no adesa wo kan adesa no bi se o hena no anda the whole night ya na ono so bom paye ta Daniel chi na se na onim sa dia adenti na na ontumi nka se ene da na munya ne fako
dabi ne ntisa sebi sebi mpredu asa ahinie no sebi untimi ntintesu untu fa mfa oketuma
fa sebi mpeni kana
sana neti ye sebi mm-hmm. beya yemfu wani mpikiri fem
ok
ena na nye wane wuhu
ok
aha eni okay. Ntino ahinie ni untumi ntine diya obaya anese obebom pa ya kire dane yankopon na ono nso ebom pa ye manu
okay
enu nti saa na ohene ne yeye enu nti o ka kire dane se me ogidi se unyankopon osom ne daada no obem obegye wa fi twati as additional say unyankopon insi dane atamfo no kwan ebra wode ne tu jata menemu no na de wo mu ne se o ma bon sama bofo ne nipa bonfo kwan se wonuru won botaye ho de nyame ye no no o ma obon sam ne na bofo ne nipa bonfo kwan said the person who you be a woman yet said the abaya obi pitwa age ne nkoa sononko so na ma no kure ne tren ya tamfo nkuguo no ewie mudi
oh okay
enti o how bia ojidi ni bia wo fa mu bia nyame ya hyeda makwan said the abaya wo yi wo firi mu a
okay
de wo ha won ani mbegu ase
gu ase no hunu
nyankopon
nu nyankopon kese ya owo merofo yanka bi bia nkyere wo bia wo mpa bijidi said ya kana na otwi mu nyina na die ayia bo opa me fa ni ma mienu na afri mu na beki ka se Daniel kai ojia otumfo nyankronpon ji ne namfo nomba asano ehu se se waji wo mode a ono so obetumi agi wo but o ha na no ya de said na ra Daniel die ayen se na ho man se jata mu na mpo se wade agi no a wo e die ye funu die betem ba ko pe na wade ntumi ma obi already be mobi ye fundi beti mba ko pe hwe ntuka sa wonkwa na betena soje die musa debi o mre na nso ye breso a already be yi huka fo ama already ma onye jobless o ma one nam hosa obi yi onso onso no mabie pu ama me fa ba ko afri teacher 7 pastor mo a o ka twa to se already ma ya tamfo ene bonso mabofo no eduru won botaye ho na onsusue ho se be yu a ode be yi wa firi mu na ahye ne ho animonyam my dear, don't know moon, yes, so tune for young crumpon honey. Unim nina, unmatti and nina, ni sooning in our tea, and yes, I'm pine won't tea ye. Fast be bribin away in nina, radio of hunu. A forebe bribe, a doibe bribe, ya woe ye, or summa or summoning nina, a radio hunu. Say, oh, how not toa, and find us our pow, or maw town forno, and the bonsam of forno quine, say, oh, ni bribuo. Na awade be bie kwa ke sebi ama wona hu se wo yo nyame na hye no hanu nyam na wo nso wa ahye wo nyam nyam e me mpa ibo ne se awade mo na wo ntena se yie me mpa ibo pa anu se awade mo wo na wo ntena se yie na fa ho twere ne nkunim ayo dia me ras papa djuma dei edin de asafo akoma ye ne ade bre wo yi me din de kwakudua me da me nua o se be mpa se me da Rebecca Kofi nso asese obo me da disu bre na wo twere nyina wo nso awade hyira wo se abribia utiye beki bebo mpaya mayen brede di suye ebe yeye
nyami tumfo ye dawase papa penenso de wadama andomso edi acheyen ni esrepa anise mayen jidia asye tin ni yetimi ayonkunimdifo na wunso ashewudin enu mwenyam Kristo Yesu dimunti amen
amen
Sem ene nyame honnyum eye de mayente won kan wai freye ac number iso 0501561849 0501561849 obetime so atreye ac ye email address iso adventistworldradioghh@gmail.com obetime so atreye ac address iso Adventist World Radio Ghana Northern Ghana Union Mission of Adventists PO Box KS17564 Edum Kumasi, Ghana, West Africa. Mayenti Ebrimu Nokwasem.
Yo mini adofo mederade asibio se meno aise mu Ebrimu Nokwasem jumadiimu. Dofo nyame onyira papapa se mrebia no unya bre na yesua enkransesem a efri onyame enchen. Meka wo mpaibom da mini abema. Meka wo mpaibom da mini aba. Mesese Onyankopɔn honhom kronkron no ɔno ankasa ɛnhyɛ wo den. Media ne ɔsɔfo Kwani Mboakye. Ɛnɛ, bɛsɛ me ne wosua anidasoɔ nkransɛm. Hope, people of hope, nipa a ɔwɔ anidasoɔ. ade kasa ye freno enidaso eno na se ye ndin eno na se ye ndin so o kinkan bible no a o kinkan roman fo enwoma no etira eya nwotwe enchimu aduinu nan pese me kan no brofo kasem na me kire wa se kakra for in this hope we were saved se enidaso emu na oje ye se enidaso emu na oje ye now hope that is seen is not hope eni daso aye hunu se sikani sa danni no enye ni daso eni daso ni ade a wo hunu ne ho ani gie se woden na opre ho se obe tnase ai ma won saka se eni daso wo hunu eni daso aye hunu no enye ni daso for who hopes for what he sees wan ene benye ni daso ama ade a wo hunu wo hunu awie na ni daso be na wo da bi ade a wo hunu na wanya mu ahotoso ene ade ye papa that is why say ya adwene ese se eko nyame eso onyame aye hunu ni enye ni mu enidaso esan na semo ode amaye esan ne bose atitiri wa ode asi ho amaye ebi ene heaven ye enidaso kese ene se ye beko heaven minua se woti ase se wo ye hoho ene mamfrafo ewa sasi so wabra bono umo ne se de obono emre bia no otobo ase na onyame edi wani mukan ema ene pa esese wonsa eka no wonsa ka eni da so ye ni da krokonkron no so eho ene ye ni da so se eba ne sa de a ene asasi so niema ebe yira ne fe umfa ho nsem bebre wiase ene ne maye ni nyina ebe firi wani so na abetena se ase onyankopon ani onyam se o kenkan hebrew fo enwoma no etri edu ba akwishimu edu miensa ene edu ensia no a onyame asem ni o se these all died in faith wo mu nyina awi a wonsa anka bose no esan se na ohunu achirichirichiri eye no atu omuhunu bose no bose ben eternal life onyankopon dan kwa ene dan nu onyam kro no a opeso ode maye ohunu achirichiri onye ni da so om o se ohunu achirichiri eye na atu oka jemu dunsia no a o se but as it is they desire a better country that is a heavenly one therefore God is not ashamed to be called their God for he has prepared for them a city eni daso kro no se eni daso kro no ese ye nso a woti ase ese ewiase mu ha neema ne no ene wa hotoso mesre se onyankopon emwaye maye nti eni daso ase ye mu bebre no ani na bibia eye chenso nti no ya adwene wa ha kro no adwama mo awudi sem edutuo niema basa 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 ebrempo a yebu onyamedin no na yeye niema eya adebone wani da so ne se se wani da so ne Yesu Kristo a ye manasem ye aduane ye ma enemrem abrabo no etwam ye mfa ye honto so esan se ye hwekro bia na chichefo ene onyankopo ene betena oda ene ani da so kese a mepese wonsaka onyame nhira maye mompae Ewurade pa medawase se minimenua bemen asua anidaso okese a wodi ase yi mu yesro me adwene enkokro konkron no so ene anidaso opa no ne hirae wo Yesu din mu amen
asofo yedase wono kwasem a wodi abrain odofo obetimi afrey AC 050-156-1849. So, Mrs. Ubiu, 050-156-1849. Obetimi so atrey AC email address iso. adventistworldradiogh@gmail.com. Obetimi so atrey AC address iso. Adventist World Radio Ghana, Northern Ghana Union Mission of Adventists. P.O. Box KS 17654. Edum Kumasi, Ghana. West Africa. Nyamin shraw bebre, nyamin shraw pa se wetie. Medinde ekuya asabia.
AWR Ghana.